kaze wango nye teka chomba bonora Ama juga peka bimi Otaku nye tamuami mkaze wango nye teka chomba bonora Ama juga peka bimi Mawe Mkaze wange kimwana mwana Etonga nina Majoka beka bengi Orwe kukia kukiara mkaze wanga Katoka ni chumba Akatana ni nkara Emirimo ni nkora yona Mwami yaba ninge Bojo tamwami Mawe tamwami Oruto berane tamwami Omu mwakia Nchumbira kakawa mkaze wango Nchumbira kakawa Otiche hii, mshaja wange vyo chumba minura Otaku nye tamuami mkaze wango nye teka chumba bunura Ama choga veka vengi Ama choga veka vengi Mwame mkaze wango nye teka chomba bonora Ama choka peka vengi Ama choka peka vengi Ama choka peka vengi Utakupona nanshuntami Otoku niwe mshaija kagoshoka Otoku niwe mshaija kagoshoka Orungu dware suti Eninginda kukiara Mbasha jankanye Yeira kane mtonya Okugamba ni ngamba Nibanya tamu shaija omu kiaro Batoku niwe muami Nabana mbantinga Nabana mbasingiza baka mapange Mkaze wange Mkaze wange Mkaze wange Akata nani nkara Emiri moni nkora yona Mwami yaba ninge Bojo tamwami Mawe tamwami Oruto berane tamwami Omu mwakia Nchumbira kakawa mkaze wango Nchumbira kakawa Otiche hii Mshaja wange vyo chumba minura Otakunye tamwami mkaze wango Nye teka chumba bunura Mkaze wange